iftiinka bidhaamayada buddigiisle kun jeer ku baaqay kun jeer ballan dhowray kun bodheri dhaafay kun jeerna ku beefshay iddawe bal iddabib cashaqana irabe kun jeer ballan dhowray kun jeer farxad booday Borderi dafi Uncherna kubbefshi Idda wibbal idda bib Aashagana idda bib